Timoteo embereberye esura mukaga. Abo bonna abali mu kikoligo ky'obuddu basaana okussaamu ennyo bakama baabwe ekitiibwa. Erinnya lya Katonda era n'okukkiriza kwaffe bireme kuvvoolebwa. Abaddu abo abalina bakama baabwe abakkiriza tebabanyoomanga olw'okuba baganda baabwe. Wabula beyongere bweyongeza okubaweereza obulungi kubanga ababagasibwa olw'okuweereza kwabwe bakkiriza era baagalwa. Ebyo bibayigirizenga era obibakuutirenga. Buli muntu ayigiriza mu ngeri endala nga takkiriziganya n'ebigambo ebituufu ebya Mukama waffe Yesu Kristo n'enjigiriza etabagana n'okussaamu Katonda ekitiibwa aba ajjudde akazoole k'okubuzaabuza ku buli kintu n'okuwakana ku buli kigambo ebivaamu obuggya, okuyomba, okuvuma, okuwaayira n'okukaayana. Ebyo byonna bikolebwa bantu abaayonooneka amagezi, abatakyalina mazima, abalowooza nti okussaamu Katonda ekitiibwa kuba kwenoonyeza bya bugagga. Weewaawo okussaamu Katonda ekitiibwa kulimu obugagga bungi singa omuntu amatiramu ebyo by'alina, kubanga tetulina kye twajja nakyo mu nsi era tetulina kye tulijjamu nga tugivaamu. Naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala, ebyo bitumalenga. Abo abaagala okugaggawala bagwa mu kukemebwa ne bakwatibwa okwegomba okungi okw'obusirusiru era okwakabi okunnyika abantu mu kubula ne mu kuzikirira, kubanga okululunkanira ensimbi y'ensibuko y'ebibi byonna. Olw'okululunkana okwo abamu bawabye ne bava mu kukkiriza ne beereetera obulumi bungi mu mitima gyabwe. Naye gwe omuntu wa Katonda, weewalenga ebyo byonna, ogobererenga obutuukirivu, okussaamu Katonda ekitiibwa, okukkiriza, okwagala, okuggumiikiriza n'obuteefu. Lwana bulungi olutalo olw'okukkiriza olyoke ofuna obulamu obutaggwaawo Katonda bwe yakuyitira n'oyatulira ddala okukkiriza kwo mu maaso g'abajulirwa abangi. Nkukuutirira mu maaso ga Katonda awa byonna obulamu n'aga Yesu Kristo eyayatulira ddala amazima mu maaso ga Pontiyo Pirato, okuumenga kye nnakulagira oleme okubaako akamogo wadde ky'onenyezebwamu okutuusiza ddala Mukama waffe Yesu Kristo lw'alirabika. Okujja kw'okwo Katonda atenderezebwa era nannyini buyinza, Kabaka wa bakabaka era Mukama wa bakama, alikuleeta mu kiseera kyakwo ekituufu. Yeye kaatafa era abeera mu kitangaalo ekitasemberekeka, tewali yali amulabye era tewali ayinza kumulaba. Yewe ekitiibwa era yewe obuyinza obutaggwaawo. Amiina. Labula abagagga ab'oku nsi kuno baleme kwegulumiza wadde okwesiga obugagga obutali bwa lubeerera, wabula beesige Katonda atuwa byonna ebitusanyusa. Basaanye okukola obulungi balyoke babe bagagga mu birungi bye bakola era babe baakisa era abagabi. Bwe batyo beterekera obugagga obuli bagasa mu biseera ebirijja ne bubafunyisa obulamu obwannamaddala. Timoteo, kuumanga kye wateresebwa. Weewalenga emboozi ezitassaamu Katonda kitiibwa n'empaka ez'obusirusiru ababerimba ze bayita ez'amagezi. Abamu abagamba nti bagalina bakyama ne bava mu kukkiriza. Katonda abakwatirwe mu ekisa.